Esule yomwenda. Siri wa dembe, siri mutume, salaba Yesu mukama wafe, mwete muli muli mugwange mukama wafe. Obanga siri mutume eri abalala, na endi mutume eri mwe, kubanga mwe kaboneroko butume bwange mukama wafe. Bwe mpoza bwe ntyo eri aba abankemereza. Tetulina buyinza okulyanga n'okunywanga. Tetulina buyinza okutwalanga omukazi ow'oluganda awamu naffe era ng'abatuma abalala ne baganda ba mukama waffe ne Keefa. Oba nze nzekka ne Balunabba tetulina buyinza obutakolanga mirimu. Ani agenda okutabaala yonna yonna n'atabaaza ebintu bye ye? Ani asimba olusuku n'atalya ku mmere yaamu? Oba ani alunda ekisibo n'atanywa ku mata g'ekisibo ekyo? Ebyo njogera bya buntu. Obeera n'amateeka tegoogera bwe gatyo, kubanga kyawandiikwa mu mateeka ga Musa nti togisibanga akamwa ente ng'ewuula. Katonda alowooza byante, oba ayogera ku lwaffe ffekka, kubanga kyawandiikibwa ku lwaffe, kubanga alima kimugwanira okulima ng'asuubira era n'awuula kimugwanira okuwuula ng'asuubira okuweebwako. Obanga ffe twabasigamu eby'omwoyo, kya kitalo ffe bwe tuli kungula ebyammwe eby'omubiri. Obanga abalala balina obuyinza obwo ku mmwe, ffe tetusinga bo, naye tetwakoza buyinza obwo, naye tugumiikiriza byonna tulemenga okuleeta ekiziyiza enjiri ya Kristo. Temumanyi ng'abo abaweereza ebitukuvu bali akuby'omu yeekaalu, n'abo abaweereza ku kyoto bagabana n'ekyoto? Era ne Mukama waffe bw'atyo yalagira ababuulira enjiri baliisibwenga olw'enjiri. Naye nze sibikozanga ebyo n'ekimu, so siwandiise ebyo kiryoke kinkolerwenga nze bwe kityo, kubanga waakirinza okufa okusinga omuntu yenna okufuula okwenyumiriza kwange okw'obwereere. Kubanga bwe mbuulira enjiri siba na kyakwenyumiriza, kubanga nina okuwalirizibwa, kubanga zinsanze bwe sibuulira njiri. Kuba obanga nkola bwe ntyo n'okwagala mbeera n'empeera, naye obanga sikola na kwagala nateresebwa obuwanika. Kale empeera ki gye nnina? Mbuulira enjiri okugifuula ey'obwereere neme okukoleza ddala obuyinza bwange mu njiri. Kuba newaakubadde nga ndi wa ddembe eri bonna, neefuula muddu eri bonna ndyoke nfunenga abangi. N'eri Abayudaaya nafuuka ng'Omuyudaaya nfunenga Abayudaaya. Eri abo abafugibwa amateeka nafuuka ng'afugibwa amateeka, nze kennyini nga sifugibwa mateeka nfunenga abafugibwa amateeka. Eri abatalina mateeka nafuuka ng'atalina mateeka, si butaba na mateeka eri Katonda, naye nga mpulira amateeka eri Kristo nfunenga abatalina mateeka. Eri abanafu nafuuka munafu nfunenga abanafu. Eri bonna nfuuse byonna, mu byonna byonna ndyoke ndokolenga abamu. Era nkola byonna olw'enjiri ndyoke nzisenga kimu mu yo. Temumanyi ng'abadduka mu kuwakana baddukanira ddala bonna, naye aweebwako empeera omu? Mudduke nga bwe mutyo mulyoke muweebwe. Era buli muntu awakana yeegendereza mu byonna, kale bo bakola bwe batyo balyoke baweebwe engule eryonooneka, naye ffe etayonooneka. Nze kyenva nziruka bwe nti singa atamanyi, nwana bwe nti singa akuba ebbanga, naye neebonereza omubiri gwange era ngufuga. Mpozzi nga mmaze okubuulira abalala, nze nzekka nneme okubeera atasiimibwa.